Questa salsa.
Regina Bell, Show Me The Way. Sebe sinqukula nalo ke indwendwe lethu kule mizuzu ilandelayo. Indwendwe lethu lizabe inguJudith Gavu osuka pha kwi-Agri Western Cape Agricultural. Bazama ama-romantic emoyeni, umbona umntu hey nevoice yakhe itshintshile. Show me the way. Ibe nendlela introducesa ngayo ingoma athi lo mntana uRegina Bell esithi show me the way. Sabacola la indwendwe lethu kule mizuzwana nje ilandelayo emphulaphula ezibola FM. Besizamlindile ke phaya sithi uzama ukubhaka imoto, so hopefully sebeza begqibile kule mizuzwana ke imbalwa ukubhaka ithotholo imoto yakhe apho ewayelesi sizokwazi uba sithi uba ndibane naye sibe nodliwano ndlebe lethe. Naba sabasincola kwakhona ke naye ngolwi malunga nesifo sechwane kwakunye nenyebethu apha elayilesini ekunqa phambili sibona le FM ku-98.2. Usaphulaphule wena ke ngalo mzuzu thina sohlala sonke kide kuyibethela ntsimbi yokwahluka noqinisekisa uba siyonwaba nathi nomculo sikuzisela wona ke apha ewayelesini. Umculo lowo uselawulweni lakho mphulaphuli wesibonele. Alright, Tima Simchong, noma sekhona na imnqabeni ngalo mzuzu. Si Judith khona kwelecala?
Yebo, Mama Gavu khona kwelecala.
Yes. Alright, Mama Gavu, uzenkosi kakhulu, siyabulela ngexesha lakho. Mphulaphula ezibola FM, sicola naye ke Mama uGavu apho noyi-animal health technician. Namhlanje ke nalapha sincola, khumbule mphulaphula ezibola FM, kwiveki elandelayo besiphelileyo besincola ngayo isifo sechwane nenyebe yethu. Kodwa ke Mama uGavu, ndiyafuna ke namhlanje sibulise kodwa sikwamkele enqubeni, sathemba ke ukuhle kuke namhlanje.
Ngiyabulisa nakuwe futhi ngibulisa nakubaphulaphuli bakho. Ndithi hayi nam kufika namhlanje ndiyabona ukuthi ndizothela ngesisiso sochwane.
Inkosi kakhulu. Before siyima sikhabule mgama, khawusichazele ngokufutshane uba yintoni isifo sochwane nenyebethu kwaye kutheni ke kwinkxalabo enkulu kangako kwimfuyo kumafama kunye noqoqosho lwentshona kuloni.
Isifo sochwane sisifo apha esifumana izilwanyana eziliphuphu elicangombini isikakhulukazi inkomo, igusha, ibhokhwe kunye nehagu. Esi sifo ke sisifo esibangela ukuthi amafama afanishe ngemfuyo abe nokuthaluzi kakhulu imali eninzi xa sisabakhona. Kuloko kubalulekile into yobana sibe kanti sithetha ngaso namhlanje kuba amafama aluza iirandi ngeerandi ezinintsi ebangela into yobana uqoqosho loMzantsi Afrika luhle xa kukhona esi sifo.
Selikhona indawo eninzi esibhaqwe kwisifo, zeziphi ezindawo zifumaneka kuso esi sifo sochwane nenyebethu eNtshona Koloni kwaye luthabathe unyathelo luni isebe ukuyithintela le nto?
Esi sifo siqale apha eNtshona Koloni kunyaka ophelileyo kwinyanga yeNtanga. Isikakhulukazi sihlasela phaa kwindawo kuthiwa iRhowuta. But ke ngoku sesiye sathisa kakhulu kuba siye safumaneka nakoMfuleni kukhaya elitsha, safumaneka nangapha ngasePaarl. Kodwa ke siyiofisi ngenxa yoncedo lamafama ngoba siyincedwa kakhulu ngawo xa ethe aripoti ukuthi abona izimpawu zikukuvuza kwamathe. Ubonakala izilonda phakathi emlonyeni kunye nasezimpuphini. Xa bethe basichazela ukuthi babona ezo zinto siye siye kufana leyo yenze ngoku senza ucwaningo. Xa kuthe kwafumaniseka into yobana izilwanyana ezo zinesifo ngoko nangoku siyiofisi senza uthintela ngoba uthintela sesinawo for amafama afumanisaka enesi sifo apha eNtshona Koloni. Siyathintela kwaye sesithintela iifama ezininzi kuba kuzo zonke ezindawo ndizibanayo urhulumente sele uthe wafaka uthintela. Siyathembisa kumafama onke into yobana siyaqhubekeka nofaka uthintela ukwenzela singabi nayo ingxaki enkulu ngoba yona nto isibethayo ushishino wethu namanye amazwe angaphandle liye lume kwifama efumaneke inesi sifo. Kwaye nala mafama ndiwabalisa into yobana koRhowuta kwaye kwenzeka kuvaliwe uba zingajikelezi izilwanyane nakho eKhayelitsha. Bachazele amafama into yobana mawangazijikelezi ilanti kwiimfuyo zabo ziphume zibe kwezinye iindawo ngoba injongo yethu into bafingabe nakho ukuthi sisasazeke.
Ya, nokhuseleka kwendalo lithetha ukuthini ukhuseleko lwendalo ngokubhekisele kakhulu kumafama abathuthi kunye noluntu?
Into eyenzekayo xa isilwanyana sinesisifo siye sivuza mathe, mathe lawo athwala intsholongwane. Laa ntsholongwane ke apho izilwanyana zidla khona zishiye nentsholongwane kusho ukuthi indalo apho zidla khona yena ibe kanti usuleleka yonke ibalulekile into yobana umfama xa eqaphele into yobana esihlwenzini sakhe sinalamathi avuzayo angasizulazulisi kakhulukazi apho esilwaneni zitya khona ngoba ezi zingaguliyo ziyosuleleka nazo ngoyotya apho ezinye izilwanyane ezigulayo bezithe zabo zikamathi anentsholongwane khona usuleleka ngolo hlobo kwindalo kwinto edibene nesifo sochwalo kwaye kule ndoti ndikuchaze kakhulu into eyenzekayo njengobana amafama amanye ezulazulisa abantu esithini elaa chwane lifumaneka kulaa ndawo igobobila ntoka zishiya khona ubulongwe neehagu zishiya khona ubulongwe indalo kutsho ukuthi isuleleke kakhulu wanti kubekho inkomo enye ifumaneka inesi sifo imosha kakhulu indalo ibe kanti sifo sisuleleka ngolo hlobo iimoto zichitha kulaa ndawo bekuhamba kuyo inkomo enesi sifo nazo zithatha le ntsholongwane zijikeleza nayo zoyifaka kwiinkomo ebezisulelekanga okanye ihagu nebhokhwe negusha ngokunjalo.
Kuzo zonke izinto ezibalulayo zeziphi mhlawumbi izenzo ezilula ezinokuthathwa ngabantu kuyo yonke imihla ukunciphisa ungcipheko wokusasazeka kwesifo sechwana nenye bethu?
Ndiba ndisithi esi sifo nesisasazeka ngokuthi iimoto zihambe apho kukho khona isifo, abantu bahambe apho kukho khona isifo. Into esiyicela kakhulu kumafama, amafama njengoba sesichaza ukuthi entsholongwane sinesi sifo, mawangathengi imfuyo umntu afake imfuyo entsha kwimfuyo yakhe ngoba akazonazi ubana uthenga imfuyo ephilele okanye ayiphilanga na. And kuyokubalulekileyo amafama othi siyayazi into yobana anabasebenzi ngabantu kababalityelwa kakhulu abo abasasaza kakhulu isifo ngoba uba umsebenzi uphuma kule fama yakho kanti kule fama yakho isifo sesikhona unxibe ne-overall i-1 unxibe ezigambuthi iphinde uzawuthatha mhlawumbi iharika ayoharika komnye umzi isuka kwakho kwifama yakho kukwezi sifo ngolo hlobo umsebenzi eyedwa nje uyasisasaza. Sicela ke ngoku abantu abafuyileyo bafundise abasebenzi babo into yobana akubaluleki into yobana uba usebenza kuloo fama ungaphumi uye kwenye ifama ngoba uzawuphathela ifama le usebenza kuyo isifo. Ngokufika kwesifo efameni yakho kutsho ukuthi kuphele umsebenzi ngoba kaloku xa kungekho imfuyo kutsho ukuthi kuyanyanzeleka lo mntu uqeshileyo athi umsebenzi uphelile. Ziinto endinothi ndibacebise zona ezo ngoba mabafundise abasebenzi babo ukuthi lo mphina i-biosecurity abanothi bayisebenzise. Iphinde bona amafama mawakhe eme ukuhamba ayothenga imfuno ngoba isikakhulukazi esi sifo sifunyanwa ngento yoba umntu athenge inkomo le kohowuda azibeke ekhaya elitsha fike ekhaya elitsha kungekho sifo inkomo enye abayithengileyo izawufika isulele iinkomo zonke zikhoyo ekhaya elitsha. Ukuzama kuqoqosha ubana mali ibe luhle siyacela abafama ancedisane nathi uba umntu ufuna uthenga imfuyo ilantu kwiofisi yethu yezolimo umntu makakhabuzi nakuyo phambi kobana abe kanti uzawuthatha imfuyo kwenye indawo and onke amafama bekuthiwe kuwo mawangayihambisa imfuyo ade axelele iofisi mawazobuza kwiofisi into yobana kulilungelo nangoku ubana ndingayihambisa imfuyo khona ukuze sizomxela into yobana wena awukabikho kwilungelo apha ndithinsibe kanti sifo esi sisiqhelile ngoba isifo senzeka ngokuzulazula kwemfuyo uzulazula kwamafama ngeemoto zabo ngeetrektar zawo umntu aphume kule fama ye kule fama ngolo hlobo uthatha isifo apha sithatha usibeka kwenye ifama. Siyacela kakhulu,
ndicela nje sithengise mamugavo emveni kwa siphinde sibuye kudlonondlebe lethu.
Okay,
nkosikakhulu.
And your child's routine immunizations are up to date. Because immunizations aren't just for babies. Booster doses given at ages 6 and 12 years help keep children and teenagers protected against potentially life-threatening diseases such as tetanus, diphtheria, and whooping cough. Speak to your healthcare provider about preventative care to ensure your child's immunizations are up to date and ready for the school year. A message brought to you by Sanofi and the National Department of Health.
Mphulaphuli, sukuphoswa ngolesine kwinkqubo uthobi isandla sakho Yehova.
Ngentsimbi yethoba kusasa
ukuya kwintsimbi yeshumi nesibini emini maqanda
nofunga inkathu
kunye nobusisi wevuba. Umxholo kule nkonzo uza kube usithi
senzele inceba nyana kaDavide sisekule nkonzo yomthanda azo sicela into enye namhlanje senzele inceba
ungaphoswa silapho ukhoyo
Alright, Mphulaphuli FM sabuya ewirelessini yakho enqaphambili zibona FM na 8.2 ngalomzuzu nalapho ke bawusalavuya iwireless